change chimanye uri obula we mere tegenda chaya ne mokunywa bera unga kulinda labo bangula bapo obula mwange no mutima gwange likwetaka usijali na mimi mina kupenda sana shika kama unataka wendo wangu ni wako kama mina kupenda sina mwingine Viola macho yangu naangalia wewe peke kama mina kupenda sina mwingine Viola macho yangu naangalia wewe peke Mbanga kwagala sina mulala kwenda ba Amaso gange gali kuweweka Bayole ndembeli obula mubange omutima gwange guli kugwe sina mulala kwendoza okujja kokwe Kole kiki ekirabika omanyi nti nokwagala nnyo Bayola kyensaba mukwano kumuterekere Buziba buteyinga sikulanye Omutima guluma Njikola kubera uli Benga mkula bako Uli munda mumutima gwange Tonde kanga o Viola Kula gomu kwano Munange Mperekere Ove wange gomu Mkwa galo kamara Oya gala wopwata Mkwa gala novula mwange Mkwa Kwagalo kamala Yegwe jinja lyo mulendo mbulamu wange Bayole ndembe lyo mulamu wange Omutima gwange guli kugwe Sina mulala gwendoza okujja kokwe Kole kiki ekirabika Omanyi nti nokwagala nnyo Bayola kyensaba mukwano kunterekere
Seven.